kwale loba kulo jamba Lame wemba go jamba Kwa tizo mtu jamba Usaba kongo ja TK Flow Kali wano kana kato
Champion
Asimu nyoto kerija ko
Champion
Kanja ulo kuwenda bao
Champion
Kakano
Champion
Kakano
Champion
Kali wano kana kato
Champion
Asimu nyoto kerija ko
Champion
Kanja ulo kuwenda bao
Champion
Kakano
Champion
Kakano
Champion
Bale waini katikeri kulanga Banu teba kanga tali sobayunga Nakula damu kulu tonchunga Yogeza mazima bamu vye kusunga Sente zino zintambuza mawanga Bamu masonga sinanyika Sula magukambu nonya bugaka Ata kumatira mugambe ya unga Ise mubera na mbuli chimwe chikanga Umupira nalika furu mkuchanga Kawemba munya mkulu tonsonga Tonyoma ate tonjoga Jine mirembo kulabika kongo muniga Diva sani cheba ite swaga Sanyuka mpola kewira viro kweloka Sente nina muye sawo kwevuga Kali wano kana kato
Champion
Nazimu nyoto kericha ko
Champion
Kanja ulo kuwenda bao
Champion
Kakano
Champion
Kakano
Champion
Kali wano kana kato
Champion
Nazimu nyoto kericha ko
Champion
Kanja ulo kuwenda bao
Champion
Kakano
Champion
Kakano
Champion
Ulimulwanye na yongi na mukumanyi Wano wetu tuto inakuwa mulwanyi Kana katundu kasibuka muadui Onole merewe girimu yumeidai Ya kuita konze kugambe bai Ubiro mukono towe uzawai Unosima tukanzo sange kukachai Sete ninamuze nalime mwani Togwa mumanyi gomusimi watu toy Kola chamanyi gwatunda dai Kolo kufaja nwali mpaka mchulai Tumide kogo mchunzi webi tete Na wali kusomero togwa mboy Kola bata kola beba bononyi Kali wano kana kato
Champion
Kasimu nyoto kericha ko
Kaliwa
Kasimu nyoto kericha ko
Kaliwa
Kanja ulo kuwenda bao
Kaliwa
Kakano
Kaliwa
Kakano
Kaliwa
Bale wine na ina project
Project
Gebitu vyange mbiteka mupaketi
Paket
Mpewe mfu wanga nina wa jaketi Kanino kubankole ufune kuwaleti Ule mire mirimo jakufuna kuleti Kubanyo kole ufune kupenati Makuteme ngwalangolina go kuchesti Embele aje tutamo kuangala kukula neti Luimba nolusa kukaseti Ino kuchikolanga tekuli kodasti Remire mbela tolo oza pasti Pakutiro katitono nyafaiti Olifo nacho ya gala chiba ita besti Kali wano kana kato
Champion
Kazimu nyoto kericha ko
Champion
Kanja ulo kuwenda bao
Champion
Kakano
Champion
Kakano
Champion
Kali wano kana kato
Kaliwa
Kazimu nyoto kericha ko
Kaliwa
Kanja ulo kuwenda bao
Kaliwa
Kakano
Kaliwa
Kakano
Kaliwa
Check it, Scott K.
Check him out.